Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ashimene amalume bila ni timfanezo kuza munayo umulangara eseta tari jingobanga zofuna munayo zambiri timanena osa tamangila banja ndi mavudo koma bori chisango jake aimuleke ni mavudo akaona gongo Umasika kafuta, ine nchimwene wanushala chisaka ndipeze Darizika katina, awa malume wanushala chisaka wapeze Masita fumera Agalowe, galowe, agalowe Panjalo wanalifuna Agalowe Mavuto waka unakonko Agalowe Iyaka unakonko Agalowe Agalowe, galowe Panjalo wanalifuna
Agalowe
Mavuto waka unakonko
Agalowe
Iya iya ka unakonko
Agalowe
Uyu Agalowe Ndibo balibe vuto Apa donse timu sabote Zisalowe mangawa isi Kumasusi mwana uyu wanaki magale Disatengele zain Enu simkotila Mungo zungulila Kungo jimu nsati ya na magomo muantu wa kudanda ula Mwana ya kalo wa sana loelele Mavuto sao na nkope inde sanga lepele Ugwa tindiliti mamuna lalikuti Asewe lalikuti Tiwaone, atiwone Ikambilane panu tisana kone Tufuna ugwa tikoma zika kafuta Ine malume ya kone uzandi uze Iwe zika kafuta uziza tipeza kuno Usamu mvele uyuyu usama kukonda
Agalowe, galowe, agalowe
Panjalo wanalifuna
Agalowe
Mavuto waka unakongo
Agalowe
Iyaka unakongo
Agalowe
Agalowe,
galowe,
agalowe
Panjalo wanalifuna
Agalowe
Mavuto waka unakongo
Agalowe
Iyaka unakongo
Agalowe.